Appreciate works of angels they do. Together with us. As we are led by the Holy Spirit. Father Almighty. Thank you for the good moment you've given us. Glorify you and give you glory and honor. You who bases above all the heavens. Like in Job 28. From verse 20 to 28. Base above the heavens. Or see through the heavens and earth. And even though you are a mighty God, you do not despise any person. We thank you of your word, the Lord Jesus, whom you sent for us in the world, and he left his glory, and he came to die for us. After he finished that work, he came back in the glory he was with you. He prayed in John 17, verses 4 and 5. As being listed to be brought back there, he told us, it's not to leave us as orphans. And he sent us the Holy Spirit. He became in the Acts 2. He lived with the children of God. Right now, we've taken a couple of years. We move on to honor him, the Spirit of truth. The Spirit of the Father, the Spirit of Christ. We ask you, let us and move on to teach us and to remind us and to reveal to us the words of truth. And we thank the armies of angels, those who came with us to serve with apostles, to serve the children of God, and that he worked with apostles that we see in the Acts. Ask all the seven groups of angels to move on and work with us to renew the gospel of the kingdom of God and the righteousness in the kingdom of heaven, to rebuild the church of Christ, the saints of Christ. In the Lord Jesus we pray.
Amen.
Amen. May God bless you. You can sit down. Like I've told you, we're still moving on with the summer of the journey of heaven. The journey of those who existed before us. Our journey. And the journey of those going to be coming, is reaching the coming of the Lord Jesus. And it's a book of remembrance. To all the nations of the world, which the Father has sent to us,
and
reminds us the scriptures of truth. That's why it's the journey of heaven, which was moved through the Bible for 7 years. From 2005 to 2011, the series of the visions, the dreams, the trance, the azotals, the urim, and the famine, the spiritual transports.
We
moved it for some time.
We
first saw the summary of the rim below. It's made up of the fourth created heaven. In this rim we passed it. We headed on to see the rim above, where we find three heavens there. And we got the summary of them. Right now we come back to see the summary of those things in the first created heaven, where there is the city of God, Jerusalem of heaven. We still move on to see the summary, of things in first created heaven, where there is the city of God, Jerusalem of heaven. We already saw some of those. And we
reached
to see the city Jerusalem of heaven. We saw its 12 foundations and the 12 homelands still make up the entire city. Praise Jesus. We want to see of the streams of living waters.
ejiita ku sitriti z'ekibuga kino,
which pass through the streets of this city,
Yerusalem ekyomuggulu,
Jerusalem of heaven.
Twagala kulabika nga tukirabako nakyo mu bufunze.
We want to also see this in the summer of it,
emigga egy'amazzi amaramu,
springs of living water,
ejiita ku sitriti z'ekibuga kino,
which pass through the streets of Jerusalem of heaven,
Yerusalem ekyomuggulu,
Jerusalem of heaven.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mu kibuga kino,
in this city,
bw'otuukayo,
when you reach there,
buli sitriti ebaako emigga egiyitako,
every street has springs passing by it,
ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono,
on the right and the left hand,
era nga emigga egyo,
and those streams,
gye gyegabanyamu okuyingiza mu buli homeland oba foundation,
they divide those to reach into every homeland.
Okulabika nga mu mbe eyo waliyo amazzi bw'olaba ennyumba ezitegekeddwa
obulungi.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Twagala okulaba ku migga egyo egy'amazzi amalamu egiyita ku sitriti z'ekibuga kino Yerusalemu
ekyomuggulu,
okwetoloola homeland zonna 12
ng'emisingi
gy'ekibuga gino 12 bwegiri,
like the 12 foundations of the city stands,
okusinda mu zabuli ey'65,
according to Psalms 65
onyoro 9
from verses 9,
mukama ayogera bw'ati ku migga gino,
God speaks this on these streams.
Naye nga tusoma ebyandikwa bino,
but as we read these scriptures,
tusiraba olugendo lw'eggulu,
remember it's the journey of heaven,
lwatambula mu Bayibuli,
which was moved through the Bible,
fuba okunyumiza nga bwe tusoma ebyawandiikibwa.
I try to tell you as we read the scriptures,
ngenda maaso okubuulira ebyamazima,
the moment tell you things of truth,
okakasa nti ebyalabibwa bwe bye ebyawandiikibwa,
to prove that really what was seen or what was written,
wabula twali twabyerabira,
but we had forgotten them,
mukama n'asalawo okuleeta ekitabo kino okutujjukiza,
and God decided to bring this book to remind us.
Katusomeko ku migga gino,
let's read of these streams,
egiyita egy'obula egy'amazzi amalamu,
streams of living waters,
egiyita ku sitriti z'ekibuga kino,
which pass through the streets of this city,
Yerusalemu ekyomuggulu,
Jerusalem of heaven.
Katusome Zabuli 65:9.
Read Psalm 65 from verses 9.
Zabuli esula ya 65:9.
Psalm 65 verses 9.
Oyakira ensi n'ogifukirira n'okigaggawaza nnyo, omugga gwa Katonda gujjudde amazzi, nti obalabira eŋŋaano.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Waliwo omugga gwa Katonda,
there is a stream of God,
oguviira ddala mu ntebe ye,
which come from his throne.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Omugga guno gwe yagabanyako okulabika ng'agabirira ekibuga kino,
he divided the stream that it shares unto the city,
Yerusalemu ekyomuggulu,
Jerusalem of heaven.
Era nga bwe tunuulidde ku bikulirwa 22,
and when we look at the Revelation 22,
olunyiri olusooka,
from verses 1,
ayogera ku mugga guno ogw'amazzi amalamu,
speaks of the stream of living waters,
ogwa Katonda oguva mu ntebe ye,
of God which come from his throne.
Ku bikulirwa essuula ya 22 n'olunyi olusooka,
Revelation 22 from verses 1,
naye ndaba omuggo gw'amazzi ag'obulamu ogumasaamasa ng'endabirwamu, nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'omwana gw'endiga. Olunyi olw'okubiri, wakati w'oluguudo lwakyo era n'eruuyi n'eruuyi ew'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mu kibuga kya Katonda kino,
in this city of God,
Yerusalemu ekyomuggulu,
Jerusalem of heaven,
ng'oggyeko kiri ekijja kitujja okulaba oluvannyuma,
besides the new Jerusalem shall see later,
n'ekino kirina emigga ku sitriti zaakyo,
even this one streams on its streets,
ate era kubeerako emiti egy'obulamu,
and still there are upon them trees of life,
egiraga ekifaananyi ky'omuti ogw'obulamu Kristo Yesu,
which depict the image of the tree of life Christ Jesus.
Ku sitriti okwo kwonna w'oyita,
upon all those streets where you pass, there appears trees of life, after the spring,
and
then you can get that image, after the spring, before you reach the wall,
oba ku kisenge ekyateebwawo,
on the wall of,
waliwo emiti egyo egibeera gisimbyemu,
the trees of life they have lined up,
emiti egyo 12,
the 12 trees.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So nga bw'oba olidde ku bibala byagyo,
if you eat of their fruits,
oba olya bulamu,
you are eating life,
kubanga ye Kristo Yesu.
So that is the Christ Jesus.
Yesu yebazibwa nnyo.
Praise Jesus. Amen. So much.
Atuyongereyeko wulire
ku bikulesula ya 22 n'olunyiriri olw'okubiri.
Revelations 22 verses 2.
Wakati w'oluguudo lwakyo era eruuyi n'eruuyi ew'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi, n'amalagala g'omuti gakuwonya amawanga.
Yesu yabazibwa nnyo. Omuti ogwo oguba guleeta ebibala ebyo,
that tree brings those fruits,
naye ebibala bye tuba tuwogerako,
but the fruits we speak of,
obanga bw'osoma mu Bagalatiya esula y'okutaano,
it's like you read in the Galatians 5
olunyolwabyobwe inaogukiira,
from verses 22 to down,
ebibala eby'omwoyo,
the fruits of the spirit,
buliwo okinonga oyinza okuwulira emirembe ng'olidde ekibala eky'emirembe.
Any time you look at, you may eat the fruit of peace,
oba ekyessanyu,
or the one of joy,
oba gentleness,
or that of gentleness,
self control, tugabobero ezibwa obujja,
you get to be renewed
mu bibala ebyo ebiri ku street ezo,
in the fruits which are upon those streets,
okuliraana emigga egy'amazzi amalamu,
near the streams of living water,
egyetoola buli ku mabbali ga foundation ekibuga kino baho homeland,
which surround every homeland in this city,
okusinziira mu Zaburi 97
according to Psalms 87
n'olusooka paka olw'okubiri,
from verses 1 to 2,
ayogera bwati ku migga gino engeri gye giyitawo,
he speaks this of how these streams pass by.
Zaburi essuula ya 97 n'olunyiriri olusooka,
Psalms 87 from verse 1.
Emisingi gye giri ku nsozi entukuvu, Mukama ayagala emiryango gya Sayuni okusinga ennyumba zonna eza Yakobo. Olunyolokusatu, ebyekitiibwa bikwogerwako gwe ekibuga kya Katonda. Olunyolokuna, ndyogera ku Lakabu ne ku Babuloni nga bali mwabo abammanyi.
Yesu yabazibwa nnyo. Bamalayika abaagwera abaagobebwayo,
the fallen angels who fell and were chased from heaven,
bamanyiko ebikulu ebiri mu kibuga kino,
they know of the great things in this city,
Yerusalemu eky'omu
Jerusalem of heaven,
abaayogedde nti ebikulu bingi ebyogerwa ku kibuga kino,
that's why he said that many great things are spoken of this city,
naye mu ebyo,
but in those,
Mukama byandaga,
which God showed me,
era byekakasa ebyamazima ebiri mu kibuga kino,
which I prove of truth which are in this city,
emigga egyo egy'amazzi amalamu,
those streams of living waters,
egiraga omwoyo engeri gyakulukutamu,
which show how the spirit flows,
era nga bw'osoma mu Yokaana essuula ey'omusanvu,
and when you read in the John 7
olunyolwasatu n'omunaana
verse 38
ayogera bw'ati,
he speaks this,
Yokaana essuula ey'omusanvu n'olunyolwasatu n'omunaana,
John 7:38,
naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga, Yesu yayimirira n'ayogerera waggulu n'agamba nti, omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe. Olunyolo 3:8, akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti, emigga egy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto lwe. Olwa 3:9, ekyo yakyongera ku bw'omwoyo gwe bali bagenda okuweebwa abamukkiriza, kubanga omwoyo yali tannaba kugabibwa, kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa.
Yesu yabazibwa nnyo. Emigga gino egiyita ku street y'ekibuga kino,
these streams which pass streets of this city,
migga gy'amazzi amalamu,
the streams of living waters,
abeera mwoyo mutukuvu nga yakulukuta,
is the Holy Spirit who flows,
era obeera obwa bulamu,
and you are drinking life,
kubanga atunyonyodde mu Yokaana essuula ey'omusanvu,
he is explained us in John 7
3:8 paka 3:9,
38-39
bwe yayogera ku migga egy'amazzi amalamu,
he spoke of streams of living waters,
egirikulukuta eri abo abakkiriza,
which will flow them who believe,
ayogera nti ekyo yakyogera ku mwoyo mutukuvu yali agenda okutuweebwa,
speaks that he spoke this on the Holy Spirit who was to be given us.
Yes, he was given you.
Praise Jesus.
So we will not come to Buga Chino.
When you will reach this city,
Jerusalem,
Jerusalem of heaven,
the street,
upon every street you will see upon it a stream, on the right hand and on the left hand, as you will pass by the midst of the streets to pass there, and still find that besides every spring, before you reach where the wall is, there will be 12 trees lined up there, and they bear the spiritual fruits. You will not find the physical fruits of the world there. You will be getting from them the spiritual fruits.
Yes,
praise Jesus so much. When you read in the Psalms 46, verses 4 and 5,
it
moves on to explain this. Psalms 46 from verses 4.
Waliwo omugga emyala gyago gisanyusa ekibuga kya Katonda.
Yesu yewezibwe etwagala nomyala mu kibuga kya Katonda tebeera myala
atugende mumaaso. Zaburi ya ana mukaaga olinyo lwokuna.
Psalms 46 verse 4.
Waliwo omugga empenda zaagwo gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda.
That's river.
There
is the way it surrounds the entire city.
Street.
And it passes by the streets.
Amazingagatambula.
And the water is sparkling as it's flowing. So desiring to get, collect, and drink of it. You touch the water like this,
you
see it play within your palm. It you to drink it, it lifts itself your mouth. For it is living water. It's the portion of the Holy Spirit. It begins to move up onto your mouth. And life begins to fill you, you feel life filling you. You have life, yet you feel it increasing more within you. Jesus brings amazing events there. And the way they flow all over the entire city. Yet every moment is divided upon which enters within it. And you find inside the buildings, in the mansions, different waters used in there.
Yes,
praise Jesus.
The mansions
prepared very well. These streams passing the streets are move on to divide. Psalms 46 verses 4.
Waliwo omugga empenda zaagwo zisanyusa ekibuga kya Katonda, ekifo ekitukuvu ekyeweema ez'oyo ali waggulu ennyo. Olinnyo lw'okutaano.
Ekifo ekitukuvu ekyeweema.
It's a holy place of the dwelling of God.
Is ekyoyo ekifo kyoyo ali waggulu ennyo.
The place of the most high.
Buli homeland bagitwala nga weema.
Now every homeland is taken as a dwelling place for him.
But
we the saints are the ones within it. And the angels. Yet we told you every homeland is big indeed. Yet those streams passing it move on sharing and dividing themselves.
Zaburi esulea yana mukaga noru yiriri
ruktano. Psalms 46 verses 5.
Katonda ali wakati wacho tekisagasaganenga. Katonda anachibeeranga enkya mu matulutulu. Zaburi yana mukaga ulinyoro kutano.
Yes,
praise Jesus so much.
Must sit
within the middle of the city and in the midst of the
kelvins.
You shall head to see what's in the middle central there.
Yes,
praise Jesus so much. But like I've told you all, that every spirit there is a stream upon it, on the right and the left hand, and still that those trees which bear fruits, yet the fruits which bear on those trees, they are not like our physical fruits, but these are fruits which are right here in the Galatians. Let's first connect Revelations 22 from verses 1 and 2,
then we get
and we come back see of these fruits. Revelations 22 from verse 1.
Nadaga omugo gw'amazzi ag'obulamu ogumasa amasanga endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'omwana gw'endiga. Olinnya olwokubiri wakati w'oluguudo lwakyo era eruuyi n'eruuyi ew'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyago buli mwezi n'amalagala g'omuti gakuonya amawanga.
Yes, you are the one.
Amen. So much.
Emika jino eji itakustuitiza zaburi omla.
These streams passing by the spirit of Evil Omland.
Omoyo mtu kuvali no kuvera mtu wali masekati.
The Holy Spirit has to be in the master seat, the middle there.
Awendo katuwe wava base. Yoko kukuta kwa zonga zite yomona.
Where the basement of their flow gets from to flow through the basement. And we see them on the streets of each homeland. And they rotate getting back.
Yes, we have
raised Jesus so much. Every street on the right and the left hand, there are trees of life which bear fruits. But those fruits which bear, these are ones in Galatians 5 from verse
22.
Galatians 5 verse 22.
Na ye vivala ebyomoyo kwe kwagala.
Yes, he was with
praise Jesus so much. That you may find on that tree a fruit.
No, no, go,
and you get it to eat it. Yet is the same God that's his body. For love is God himself.
Yes, he was with
praise Jesus so much. And you move on to love all brethren in Jerusalem, even all the angels. Now they appear fruits not like ours of the world. When you get to eat it, nothing turns like a seed. There is no seed on that fruit. Nothing thrown are going to be throwing it in the Jerusalem. Like I've told you that water is living. It's as if it sings even. It brings a likeness of gentleness in that city. Now, do you remember the streams of life?
Did it next to me?
Remember the trees of life are next to the streams before you reach the wall of another homeland.
Galatians 5 verse 22.
You can go and get a fruit from that tree. After putting it in your mouth, feel much joy filled in you. That's why they call it, you enter eternal life.
You
entered into everlasting joy. So it can't finish. Even the fruits you would have eaten there, they are the same, which come from the tree of life, which show us the Lord Jesus. One is in John 15 from verses 1 to 5, that he is the true vine, and we to the remaining are branches.
Yes, he was when you
praise Jesus so much.
I don't know
what you want. Move on, speaks of those fruits like this.
Bagalati esula yokutaano olunyirwa biri mu biri.
Galatians 5:22.
Emirembe
muyizo kiri anuulira. Mirembe nga gikweyongedde ate nnyo.
Eat the fruit and you feel peace increasing more within you.
Bagalatia 5:22.
Galatians 5:22.
Okugumiikiriza
osobola okulya ekibala n'owulira
obugumiikiriza. Eat the fruit and you feel patience within you.
Kugamba osobola okubeera ng'oluganda bonna
n'obeera
mu mpisa zezimu nabo nga tezikulina kye zikukola osigala ng'oli mulungi ne bwanyumya paka nkya ne musobola okunyumya ng'olina obugumiikiriza
obwewuunyisa
anyumya ne munyumya waggulu w'eggulu ne munyumya buli kintu
kyonna
ng'obugumiikiriza bukweyongera
bweyongezi
so ebibala biri
ebiri
ku miti ege
biri ku
spiriti zaho omulandi zino
ku
mabbali g'emigga tebibeera bibala nga bino eby'oku nsi bibeera awo nga birimu obulamu era nga buli kibala ekibala kirina ebiragiro eby'okukola
ekibala
ekirala
ekibala
Bagalatia 5:22
Galatians 5:22
ekisa
ekisa kikweyongera
kindness grows more within you
gentleness
oganobera
ng'osobola okwekontrolingawo
and control yourself you are valuable, you are honorable before God,
ekyo tuva awo nga tutandi kyetukulakitiisinga
ebibala
eby'omwoyo naye nga wetuuka mu kibuga kino Yerusalemu
eky'omuggulu
kiri ku mabbali ga sitriiti zino
ojasiŋŋanawo
egyo emiti egy'obulamu
nga
gibala ebibala bino
eby'omwoyo
ekirala kyezibala kye kino
Bagalatia 5:22 obulungi
kibala ebibala ebimwosiŋŋana byo bulungi olikinogako n'olya
otandika
okwagalira obulungi
Yerusalemu
yalina kuba mutukufu
obeera
nga wayonjo
ebisinga
obulungi nga byobiriko
Bagalatia 5:22 okukkiriza
okukkiriza kweyongera
okwokuwulira
ekigambo kya
Katonda
nga bwe twagamba Abaroomi 10:17 okukkiriza kuva mu kulira n'okuwulira ekigambo kya
Katonda
ebibala ebibeera ku muti ku muti guno egy'obulamu bifaanana bwe bityo
olwabirimu
esatu ayogera ku kirala ekibala
bwati
Abagalatia 5:23 obuwombeefu
kituwongerako obeera obuwombeefu
olw'ebibala
ebyo ebiri ku miti
egyo
okwetoloola buli luvannyuma lw'omugga ogwetoola ekibuga
ekyo
Bagalatia 5:23
Galatians 5:23
okwegendereza
obwegendereza
the self-control
jukira ekibuga kinyirivu okamara
the city is beautiful enough
bw'oyingira munda eyo muzihomulanga
enter in the homeland
zaategekebwa bulungi nnyo
we are prepared very well
ebiriri byamu bya kunyigira ya switch
bedings within them they are automatic
kugamba ebyaka byamu byonna byateekwa
bulungi
ebikompe ebiwanvu nga bya zaabu
n'amasiyaani
yesu yebazibu
olina
okuba nga mutuufu obwegendereza
obulina
yesu yebazibu
naye
nga kizibu okuyingira obwakabaka bw'omuggulu nga tolina bibala
bino
wabula bwe watuukayo buli lw'onoga okulyangako bweyongera
bweyongera
yesu yebazibu naye ng'agamba awali bino byonna tewali mateeka kyetugenda kubeera mu Yerusalemu eky'omuggulu ng'agamba
tobba
kubanga tosobola natuukayo ng'olina ekirowoozo
ekyo Yes, he was raised Jesus.
Amen.
He preached there when he already made practices.
Appear
learning to move when you're moving each of the spiritual fruits. Which they have agreed the things of heaven. Bible says, let's begin to things done in heaven and we do them on this world. And it tells us in Amos 3:3, who cannot move together except they have agreed.
So, the
kingdom of heaven is like that.
We
begin to do things required of us in heaven while on the world. And in heaven we are just added on and polished more.
Yes, he was with
you. Praise Jesus so much. Now, thus the streams, how they appear in the city. Jerusalem of heaven.
Street.
To move around every street. On the right and the left hand, there is that stream.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much. It moves the water of life.
Street,
every street on the right and the left hand, and there appears the trees of life.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. That's the summary of the streams of living waters. Besides every street of Jerusalem of heaven.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. We want to see another thing in this city. Jerusalem of heaven. We want to see seven groups of the holy angels who are found on the city Jerusalem of heaven and their works. We want to see the summary, the seven groups of angels, the seven groups of holy angels, city of God, Jerusalem of heaven, together with their works.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. We told you here, remember, we are giving a summary. And on the Thursday and Friday,
already,
and we reached into more details of them.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. We began with Hebrews 12, from 20 to 23.
Ebulania esura ekumine biri olunyirwa biri mubiri.
Hebrews 12:22.
Naye muze ku lusozi Sayuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusalemu eky'omuggulu n'eri obukumi bw'abamalayika olwabiri mwesatu n'eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa eyabereberye abaawandiikibwa mu ggulu n'eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abatuukirizibwa.
Yes, he was with you.
Jesus so much.
Bwebatwaniriza mu kibuga kya Katonda kino,
when they will come in the city of God,
Yerusalemu eky'omuggulu,
Jerusalem of heaven,
ly'ekkuŋŋaaniro eddene ly'abamalayika,
the great gathering of the angels,
n'abatukufu ba Katonda,
and the saints of God,
naye twagala kulaba mu bufunze,
but we want to see the brief and summary,
ebibinja bino by'abamalayika omusanvu,
the seven groups of the angels,
n'abamalayika abatukufu,
the holy angels.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Era ng'okusinziira
and according to Revelations, Revelations 8, from verses 1 and
2,
these seven groups of the angels, they are commanded by seven commanders. Let's read and hear. Revelations 8 from verse
1. Ne waba akasirikiri omuggulu nga kitundu kya ssaawa. Olunyiriro olw'okubiri. Nenda bamalayika musanvu abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe musanvu.
Yesu yabazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Ebibinja byonna ebyabamalayika biri mu kibuga kino
Yerusalemu. All the groups of angels in the Jerusalem city. the seven groups, and the seven commanders. Praise Jesus so much.
They
all trumpets, they tie them in their waists. On the side of the trumpet,
the
side the sword. Praise Jesus so much.
Like
see, he sounds his trumpet, yet he holds his sword. He's not going to catch any person, but
he
speaks of the sword of the word of God, which in Hebrews 12, Hebrews 4:12, that sword is not the usual physical sword of cutting the people, but it's the sword of the word of God.
You
sure it doesn't do anything except when the word of God is what commands him. Let's read of Hebrews and we hear. Hebrews 4:12.
Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiriza okw'omu mutima.
Yes, he was going
to praise Jesus so much.
So, that
sword they hold, it's a sword of the word of God, which enables them to separate the thoughts and the intents. Enables them to separate the life and the spirit. If it's a creation, they separate the bone and the marrow.
So,
it's not a sword to fight with any person.
Yes, he was going to
praise Jesus so much. If it can be used as a sword to fight with the fallen angels, that happens.
Yes,
praise Jesus so much.
Yes,
they are the angels, the seven commanders. Those who command all the seven groups of angels in the city of God, Jerusalem of heaven. You remember in Joshua, Joshua chapter 5 and verse 13.
Joshua 5:13. Awo Joshua bwe yali ng'asembedde e Yeriko n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba nga wayimiridde omuntu okumwolekera eyalina ekitala ekisowole mu mukono gwe. Joshua n'amusemberera n'amugamba nti, oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe.
Yes, he was
praise Jesus so much. One of the commanders of the seven commanders,
he
came in the eras of Joshua, and he had his sword.
In
this time he wanted to use it as a weapon.
Though
in the Jerusalem of heaven it's the word of God. But he asked him, whose side are you? Are you for ourselves or for our enemies? This angel answered him this.
Joshua
5:14.
Nayogera nti nedda, naye omukulu w'eggye lya Mukama ntuuse kaakano. Joshua n'amufukamirira mu maaso ge n'asinza n'amugamba nti, Mukama wange agamba atya omuddu we? 15. Omukulu w'eggye lya Mukama n'agamba Joshua nti, yambula engatto yo mu kigere ekyo, kubanga ekifo w'oyimiridde kitukuvu. Joshua n'akola bw'atyo.
Yesu yabazibwa nnyo. So bamalayika bano abaduumiza omusanvu wadde tubasoma mu kitabo eky'okubikulirwa naye ebbanga lyonna mu kibuga kya Katonda Yerusalemu eky'omuggulu babaddengayo okuduumira ebibinja bino ebyamalayika
omusanvu
y'ensonga lwaki mu ggwanga lya
Isirayiri
baali baabateerawo ekifaananyi ky'abakabona musanvu.
The image of the seven priests,
And
they who held seven trumpets.
Which
depicted the seven groups of angels in heaven.
And they
were able to come down walking the children of Israel. By the sign of the seven priests. Those who held the seven trumpets. Command the armies of the children of Israel. In Revelation 6, in Joshua chapter 6, verse 13,
it
speaks of them like this.
Joshua
6:13.
Nebakabona omusanvu, abasitula engombe omusanvu, ezamayembe agendiga ensajja, nga zibakulembe. Nga bazikulembeza essanduuko ya Mukama, ne bagenda obutalinda, ne bafuuwa engombe, n'abalina ebyokulwanyisa, nga babakulembedde, n'ab'ennyuma ne babagoberera nti ne bagoberera essanduuko ya Mukama, nga bafuuwa engombe.
Yes, you have a
praise Jesus so
much.
In the nation of Israel,
there
appeared a sign of the seven priests who held the trumpets to command the armies of children of Israel. But these were an image shadow of the commanders of angels who hold the trumpets. Command the seven groups of angels, like you see in this image. Angels, commanders holding seven trumpets. Those who brought up in Revelation 8, verses 1 and 2.
Yes,
praise Jesus so
much.
All groups of the holy angels. They move like that. And the commanders are there. You are free in your praying. Call those commanders to join in your prayer of warfare. The prayer to be given. And the prayer of repentance.
Yes,
praise Jesus so much. They are there to appear serving with church. Says their workers together with us.
Yes,
praise Jesus so much. These angels, the commanders, they still command other leaders who hold the seven powers of God. There are other seven who lead these groups. And they hold the seven powers of God. Revelation
15,
from verse
1
to
3.
Revelation 15 from verse 1.
Nendaba akabonera akalala mugulu akanene ak'ekitalo. Bamalayika musanvu, nga balina ebibonyobonyo musanvu eby'enkomerero. Kubanga mwebyo obusungu bwa Katonda.
Yes,
praise Jesus so much. The seven angels, the commanders, those holding the seven trumpets. These are ones who command this other major. These who hold the seven powers. Be able to fight and give all the armies of angels.
In
all the groups of the angels in heaven.
Yes,
praise Jesus so much. Here it fulfills what? Unto us as a church. We
bones of
warfare that are not flesh and blood. But they are mighty to demolish strongholds. Now it means our weapons. There are others who hold them. That when we pray, we command them begin to do that work. In
2
Corinthians chapter 10 verses 4. The Holy Spirit explains us of these weapons. Second Corinthians 10 from verse 4.
Kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri, naye bya maanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo olinyoro kutano nga tumenye paka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okumanya kwa Katonda.
Yes, you have been praised so
much.
The weapons of our warfare are not of flesh and blood, but they are mighty to demolish strongholds. Those weapons, straight, these angels are the ones who have them. Remember, them are not going to use these weapons to fight in heaven. For the battle of heaven was finished, Satan and his fallen angels were chased from there. Now they have these weapons for us. If church has gotten revealed well of these weapons, it's easy called the armies of these angels to fight with principalities. For we remember, we don't fight with flesh and blood, but with evil spirits.
Yes, he was with
praise Jesus so much. Now after that, we have armies of angels on our side.
The
seven commanders with their seven trumpets, the seven leaders and their weapons, be able to share and give all the seven groups, stand in war to fight for church.
Yes,
praise Jesus so much. And that's why you see in Matthew chapter 18, verses 18, God puts you in the commanding position. Whatever you lose on the earth, it will be loosed in heaven. Not that it's bound in heaven.
Say
an angel fulfilled that work. Let's read and hear.
Matayo esula ya 18 n'olinyirwa 18.
Matthew 18:18.
Mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibibwa mu ggulu, era byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululwa mu ggulu.
Yes, you have
praised Jesus so much. That all things
we tusiba ku nsi
we loop and we bind on earth,
mu ggulu bisibibwa.
It is bound in heaven.
Yet
what we lose, even to loses.
Yes, you have
praise Jesus. That they are bound within heaven. This involves sending the angels. And these seven groups of angels, when we were speaking with every group in the journey of heaven, they told us that we as church we never got revealed how we can work with the angels,
but
we never got to know what concerns them.
So
now we came to Kondai to prove we bring the knowledge in the world, and the Holy Spirit will work together with him. The church can resume work with the armies of angels. That word,
bind
on earth to be bound in heaven, and what you lose even in heaven is to be loosed.
So
what we explain is verse 19. Explain the verse 19.
Matayo esula ya 18 n'olinyirwa 19.
Matthew 18:19.
Nate mbagamba nti oba bannammwe babiri bwe beetabanga ku nsi mu buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu.
Yes, you have
praise Jesus so much. You proved and said, where two or three brethren, when they get to agree upon anything and they pray,
our
Father has to do and work upon that word. If we have prayed in the word of God,
it
means it's going to be sent to the angels
to
also fulfill his word.
So if you
all these groups of the seven angels, they are there to await the work God sends them to fulfill his word.
Yes, he was with
praise Jesus so much. Remember of one word, that the commands are first released. When those commands are released, armies of his angels move out to come minister. Now it moves showing that they are commanders. They are those who lead these works.
Yes, you have
praise Jesus so much. Must move on to understand the army of God, that which is on your side. But in this time, you are put in the office of the commanders, the office of the Holy Spirit. You can command it, it's a prayer of warfare, and you lead in it by the Holy Spirit. It's a prayer of being given, still you lead in it. Even the prayer of repentance. Speak with all armies of angels, begin to do the same work. But you must have clothed as a commander. These are what you are meant to clothe. You're the child of God. Able to work with the seven groups of the angels. According to Ephesians 6, verses 10 to 13, speaks this of the way you are to clothe. Ephesians 6:10.
Mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Olw'ekkumi n'olumu. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani.
Nga
tugenda okuba nga kyetusumulula ku nsi
kisumulwemuggulunekyetunaasiba
nga kisiiwe nga tugenda okuyimirira mu kigambo ekyo
ekyokudumira
kyetugwanira okukola ebyokulwanyisa bya Katonda
bino. Weapons of God.
We
do we have a clothing we've clothed, which proves you to you are in your office and to command when you pass through prayer. Praise Jesus so much. And
he says
that these are the few you have to prove you have made these clothing. Ephesians 6:12.
Kubanga tetumeggana na musayi na mubiri wabula naba masaza naba buyinza naba fugensi abo mukizikiza kino.
Yes,
you are
so much.
You are not fighting with your neighbor or any person who is in the flesh. Principalities who use these people, the things they do, the fallen angels, those they call the demons. After
we
put on our armor, we can connect with the other army, army of the angels in the seven groups.
And
move on south unto us. I would have told it to you as a story.
As
we spoke with the seven groups of angels, bringing scriptures as I bring them, if you do this and this and that, you can come and serve in your midst.
We are
there to fulfill the word of God.
So sit here,
I no more can speak this as a story.
And
there they told me this and that. But John of heaven moved through the Bible. Everything we saw and spoke of, we were teaching
teachers.
And they were quoting the scriptures to be able to bring you meaningful words. Praise Jesus so much.
He
moves and he says this. These are our weapons and armor, our armor, which we are meant to clothe as commanders.
So we don't need to get up and
we able call armies of angels serve our way.
I put him office while
we are in the office of the Holy Spirit. Ephesians 6:12.
Kubanga tumegana na musayi na mubiri, wabula naba masasa, naba buyinza, naba fugensi abo mukizikiza kino. Neme yo ejobubi mu bifo ebya waggulu. Olunyiro 13. Kale mutuwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi. Era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira.
Yes, Lord.
Praise Jesus so much.
Okulwanyisa bino
these amounts
tubikola,
we make them,
we
ourselves as us.
Yes, Lord.
Praise Jesus so much. But we don't make them as the world makes them.
Tubikola kuba obuyinza
omwoyo make them by the authority the Holy Spirit gives us
ngayita mu kigambo
as it passes through the world.
Era ekimukoyo byolina okukola kye kino
wa one of those you are to make is this down here.
Okakasa nga osobola okukolaga n'ebibinja bamalayika bano
omusanvu. You can work with the seven groups of angels.
Befeso esula ey'omukaaga n'oluyi lwa kumi na nnya.
Ephesians 6:14.
Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima.
Yes,
praise Jesus so much. You have to prove the truth in the ways.
You
get it, tie yourself as a belt, but you have to know who is the truth.
Yes,
praise Jesus so much. When he speaks to John 14:6, our Lord Jesus says, I am the way, the truth, and the life.
You
must be within Christ Jesus, and even his words are within you.
To
be able to prove you have the truth in the ways.
Some
of armors to make you a good commander. The one who can command the other seven commanders. The angels who are commanders. And the seven leaders. Come work together with you. Must tie the truth in the ways.
Needs
to be able to know who truth is.
One
spoken of in John
14,
verses 6. Our Lord Jesus says, I am the way, I am the life, and the truth.
He
explained, told us in John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask of all you need, it will be given you. After believing Jesus,
the
scriptures of truth spoke of there within you, you can prove the truth within the ways. That's your belt of the fighter. Which first enables you in the office of the Holy Spirit, and you pray together with him.
Yes,
praise Jesus so much. The second thing you add on in things you're meant to do, when you make this armor of the weapons of God. Ephesians 6:14.
Iranga mwambadde ekyomukifuba obutuukirivu.
Put the breastplate of righteousness in your chest. We cannot make it that physical, and we clothe it, but you have to make it within your inner man. The breastplate of righteousness. How does this one come? This cometh through faith and believing. Bible says, Romans 10, verses 9-11, that a person believes with his heart to be given righteousness.
Yes,
praise Jesus so much.
So what can man take a cake
on the food? Put on a blessed bread of righteousness. They have told you then, believe with all your heart, and you're given righteousness. But you don't believe stories. Still Romans 10:17, he says that faith, it comes from hearing,
and
hearing by the word of God.
So
now you build a spread of righteousness. Move on to seek and to believe the word of God.
Yes,
praise Jesus so much. And you're able to stand as a commander, and you pass through prayer, and you command angels who are commanders in heaven, and you can still send those holding the seven bowels, and they enter into working. made a blessed breath of righteousness for yourself. But God too hears you direct. Now you've done exactly what He told you. We both as He told you of them.
Yes, you have
praise Jesus so much. And the breastplate of righteousness. And it's the faith. After believing the word of God, you please God. For those in the flesh, no one pleases God except those within faith, the faith of the word of God.
For
the ones who please God, the weapon you add on this armor, which enable you to work with the several groups of angels. Ephesians 6 verse 5.
Era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe.
Yesu yebazibwe
so much.
Oba olina okulabika nga kugamba ku kyambalo kino
eky'obwakatonda
nga okwenaanika enjiri ey'emirembe mu bigere.
Hold the gospel of peace in your feet.
Jukira egatte.
Remember that shoe.
Ebe etuukira ddala wano.
Stretches right up here. Where the belt of two joints, the shoe gets to the that extreme. It's like the shoe and a certain trouser.
Yes, you have
praise Jesus so much.
Na inga wete sete seburunji
wengiri yemi. Prepare yourself well with the gospel of peace.
Yes, you have
praise Jesus so much.
Omuntu yeteekate katya.
How can a pastor prepare themselves?
Bible yogirambe Ephesians 6 yomukaga.
Bible speaks in Ephesians 6.
Kumisingi yengiri kwetambulira.
The foundation by which the gospel moves by.
Yes, tasobola kumenya kankana
kutina bwe. I cannot speak of right now.
Yes, you have
praise Jesus so much.
Neno banga wete kesenti pa. When
you reached off like this and this one like that,
part
of this preparation.
At the summary,
the summary may move on to be a detail.
Yes, he was with
praise Jesus so much. But in Ephesians 6, they will show you how you are to prepare yourself, how you prepare that gospel.
Yes, he was with you.
Praise Jesus.
Come on.
Try to cover it brief. Ephesians 6 from verse 1.
No,
and Hebrews 6.
Hebrews 6
from verse 1.
Kale tuleke okwogera ku bigambo ebyolubereberye ebya Kristo. Tuyitirire okutuuka mu bukulu. Obutateekawo mulundi gwa kubiri musingi. Kwekwenenya ebikolwa ebifu.
Ekisooka kwenenya ebikolwa ebifu olina okubanga omanyi.
You have to repent of evil acts. You have
ngiri eyo yeetegekebwa etya.
That gospel you have to know how it's prepared.
Ekibi kyatandikira wa.
When did sin and where did it begin from?
Era kiggibwawo kiti.
And how is it taken away?
Bebulaniya sula ey'omukaaga olinya olusooka.
Hebrews 6 from verse 1.
N'okukkiriza eri Katonda.
Kirina okubaamu n'okukkiriza eri Katonda.
First of all, the faith to God.
Kutwogeddeko okuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda.
Not coming from hearing and hearing the word of God.
Olwo enjiri oba ogiteekateeka.
Now you're preparing the gospel within the faith.
Abaebbulaniya essuula ya mukaaga olunyi lwakubiri.
Hebrews 6 verse 2.
Okuyigiriza okw'okubatiza.
Okuyigiriza okw'okubatiza.
This is about baptism.
Lwaki tubatizibwa?
Why are we getting baptized?
Lwaki migga egikulukuta?
Why in the streams of flowing rivers?
Lwaki mutyomwe muli okuzalibwa omulundi ogw'okubiri?
Why it involves getting born again?
Okufuna omubiri okuva mu ggulu.
Get a spiritual body from heaven.
Abaebbulaniya essuula ya mukaaga olunyi lwakubiri.
Hebrews 6 verse 2.
N'okuteekako emikono.
Okusabira abantu.
The brain of people.
Okusobola okufuna ebirabo eby'omwoyo.
People get spiritual gifts.
Okujjuzibwa omwoyo wa Mukama.
Filled with the spirit of God.
Abaebbulaniya essuula ya mukaaga olunyi lwakubiri.
Hebrews 6 verse 2.
N'okuzuukira kw'abafu.
Olina okunyonnyola okuzuukira kw'abafu.
Must explain the resurrection of the dead.
Ezimu kwe kweteekateeka kw'enjiri mu bigere.
The preparation of the gospel in the feast.
Okuzuukira okusooka n'okw'okubiri.
The first and the second resurrection.
Ng'osobola okukunnyonnyola.
And you can explain it.
Abaebbulaniya essuula ya mukaaga olunyi lwakubiri.
Hebrews 6 verse 2.
n'omusango ogutagwawo
osobola okunyonyola omusango ogutagwawo
bakitegeeza
osobola okunyonyola omuntu waagwa mugeena
kyekiddirira
oluvannyuma lwageena onyonyole n'ennyanja y'omuliro
olw'omaze
okuteekateeka enjiri mu
bigere
Bibulani yasula ya mukaago lunyiri wakusatu era bwe tuna nti era bwe tunaakola bwe tutyo Katonda bw'anaayagala olinnya olwokuna kubanga abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omuggulu ne bafuuka abassa ekimu mu mwoyo omutukuvu olinnya olwokutaano ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne ku maanyi ag'emirembe ekigenda okujja olinnya olwomukaaga ne bagwa okubivaamu tekiyinzika bo okubazza obujja olw'okwenenya
kiragibwa nti emisingi gye oba enneeteekateeka y'enjiri
erazikiwa
omuntu bw'aba agirimu
aba
ali mu kussa ekimu okw'omwoyo
mutukuvu
aba aleka ku maanyi ag'emirembe egigenda
okujjaogamba
obeera mu ng'okonekitiriza obulungi
n'obuyesuyebazibwe
kyekimu ku ebyo byetukola
mu
kyambalo ky'obwakatonda ekyebyokulwanisa
byaffe
okusobola osigala nga tuli baduumizi okukolagana n'ebibinja bamalayika omusanvu
mukuweereza kwaffe
era bwe tudda mu Efeso ezzibu eri emukaaga waliwo ekyokuna ky'olina okukola
Abefeso essula y'omukaaga n'olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi
olina okuba nga mu mukono gwo ogwa kkono
ng'olinayo
engabo y'okukkiriza okukkiriza batukunyonyoddeko ku mbaluumi essula eri ey'ekkumi olunyiriri okuva ku lw'omwenda paka olw'ekkumi okukkiriza kuva mu kuwulira nti omuntu akkiriza na mutima gw'okuweebwa
obutuukirivu
naye ate mu baluumi
10:17
n'agamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo
kyakatonda
wabula engeri gy'osobola okufuulamu okukkiriza engabo
kwekubanga
okukkiriza ng'omubala gw'ekigambo kya Katonda bwe
guli
oguli mu Isaya 28 onyola omwenda pa
13
nga ekigambo kya Mukama kiri lunyiriri ku
lunyiriri
Yesu yeebazibwe nnyo bw'osoma mu Isaya
28
okukkiriza kuno okuva mu kuliira ekigambo kya
Katonda
kufuuka engabo gy'oli singa ofuna omubala gw'ekigambo kya
Katonda
gubeera bwe guti
ekiragiro
ku kiragiro
kiragiro
ku kiragiro
weetaaga
ebiragiro bibiri
kubina
okuva mu byawandiika ebitukuvu okutandika okukola engabo
y'okukkiriza
kugamba oli obeera munywevu nti ekintu kino kye ndiko
kyensaba
kiri mu kiragiro kya Katonda sitaani talina ngeri
gy'akiziyiza
olw'engabo eyo ey'okukkiriza era engabo eyo egenda okunywera
bwetyolunyiriri
ku lunyiriri
lunyiriri
ku lunyiriri
obeera
n'ennyiriri bbiri
kunya
n'okudda
waggulu
kwegamba sitaani ne bw'aleeta olunyiriri olumu ng'ayagala
kukubuzaabuza
engabo yo ey'okukkiriza okuva mu kuwulira ekigambo kya
Katonda nga
kirina ennyiriri bbiri kunya n'okudda
waggulu
kyongera okubaawo ng'engabo era ng'otuula wano katono
ne
wano katono
from the Old Testament and the New Testament, or in the scriptures, which are in different books speaking of the Bible, and you make a shield for yourself.
Yes, he was with
praise Jesus. And so faith, hearing the word of God.
Yes, he was with
praise Jesus so much. This you see the Lord Jesus in Luke 4 and Matthew 4. He had that shield of faith.
Satan
brought twisted scriptures. Even Jesus brings out his shields. The shield of faith. It's written like this.
So when you
now the shield of faith, after you put there, the Bible says in Isaiah 28:13, that the word of the Lord, that's
what's
come for them, command by command, command by command. Scripture by scripture, here a little, here a little, that they will be captured, broken down, and they will fall flat. That is the shield of faith. Most of
the time,
brought the armor of God.
Yes, we have to
praise Jesus. Don't know how they appear and how they are made. That's why he said it's we ourselves who make the shield. Us making up these weapons.
Yes, we have to
praise Jesus so much.
So,
when you make these weapons,
you
can become a commander on the world. The one who works with armies of angels in heaven, even its God. Father, Son, the Holy Spirit. This is the other you have to do, the armor. Armor which joins on our clothing, which makes us commanders on the world. Ephesians 6:17. Helmet of salvation. No, armies have helmets. They might shoot you on the head. The helmet of salvation is meant to be the Holy Spirit, to give him a place within you. Bible shows in the Acts chapter 2 that the Holy Spirit came on their heads in the tongues of fire. That is the helmet of salvation.
Yes,
praise Jesus so much.
Amen.
That's why we told you the Acts 2 from verses 1-5. The Holy Spirit came upon every head of the apostle in the tongues of fire. Now he's the one who made up the helmet of salvation. And Bible speaks of him in Romans 8 verses 4-14.
Yes,
praise Jesus so much. That the Spirit of Christ, who raised Christ,
not for your
which he raises us out.
And
those led by the Spirit of God, they are the children of God.
Must be
able to control all your system of understanding. And
he
adds a new wisdom, understanding, the counsel, the power, the knowledge, the fear of God.
Yes, he was
praise Jesus so much.
So we are to know
thus the Holy Spirit is how he makes the helmet of salvation. Proof. If you are led by the Spirit of God, therefore work with the seven groups of angels. The seven commanders, the seven bowels, and those who lead the entire army, those holding the weapons of God, the weapons of our warfare, the weapons of our warfare. Things done on the cloth. Ephesians 6:7.
n'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda.
Yesu yabazibwe omukono gwo guno ogwa ddyo olina okwatamu ekitala ky'ekigambo kya
Katonda.
Kuba twogera ku ndagaano empya
n'enkadde.
Olina okuba ng'ekitala kyabwe okibubiri
sayizi
okutegeeza endagaano empya
n'enkadde
n'okuba ng'ogimanyi
bulungi.
Kyava agambye nti n'okukwata ekitala ekitala
tukuddiremuko.
Abaefeso essula ey'omukaaga n'olunyiriri lwa 17. N'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda.
Yesu yabazibwe
n'ekitala
eky'omwoyo
kye
kigambo kya Katonda.
Ekitala
kino kibeera n'obwogi sayidi
zombi kisinga
Biburaniya
4:12
ayogera bw'ati ku kyo.
Abaebulaniya essuula ey'okuna n'olunyiriri
lw'Abaebulaniya
essuula yaakuna olunyiriri lw'12. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwoki obubiri era kiyitaamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima.
Yesu yabazibwe nnyo. Olina okuba ng'ekitala kino
ky'ekigambo
kya Katonda okirina ng'olina endagaano empya n'endagaano
enkadde
era ng'obitegeera
bulungi.
Ayongera ng'atugamba Efeso bw'ati ng'alobokereza
Abaefeso essuula ey'omukaaga n'olunyiri lw'18 nga musaba buli kiseera mu mwoyo n'okusaba okw'okwegayiriranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu okusaba okwo mu kunyiikiriranga kwonna okw'okwegayiriranga abatukuvu bonna.
Yesu yabazibwe
kati
awo bwe tumala okuba nga tukoze ebyokulwanisa byaffe
ebyo
tusobola okuyigira mu kusaba okukulembera n'omwoyo
mutukuvu
nga bwe yatugambye mu Baruumi
essuula
eyo ey'omunaana
26
ye kennyini omwoyo mutukuvu atubeera
obunafu bwaffe
n'asabirawo abatukuvu mu Katonda bw'ayagala
so
tukkirizibwa mu ofiisi y'omwoyo
in the office of the Holy Spirit,
he
who joins with our spirits, like
Romans 8:16,
and we begin to be commanders.
Tusobola okulagira entalo
we
tusobola okusaba okuweebwa
ate
tusobola okusaba okwenenya ne bamalayika ne bajja okutuukiriza mu
ebyo bye
tuba
tusabye
okuva mu bibinja byabwe
omusanvu
so kituufu mu kibuga kya Katonda
Jerusalem of heaven,
the congregation of
the great garden of the angels,
and
the saints of God.
Truly,
seven groups of angels are there.
There are
seven commanders
and
the seven trumpets
and
the seven who lead them
and
the whole host. Seven
barrels.
When we stand in any prayer, according to Daniel 9, verses 21, there is a command in heaven. Now the angel leading that army will come into work. Let's read.
Daniel 9
from verse 21.
Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi olunyo lw'22 n'akikirisa n'ayogera nange n'agamba nti gwe Danyeri kaakano onfulumye okugeziwaza mu kutegeera. Olinnyo lw'23
tusinza okutunuulira ennyo
bwe wasooka okwegayirira ekiragiro ne kifuluma.
Gabulyeri yagamba Danyeri
nti
bwe wayingira mu kwegayirira
into interstationary.
Ekiragiro n'ekifuluma.
The command was released.
The government. Malaika Gabriel.
It's when I told you that angel Gabriel.
Yomo kuba malaika abalina ebibya mu musanvu.
Is one of the angels with the seven vials.
Naye alina omuduumizi mu bali abakutte amakondere omusanvu.
Yes, a commander on those who hold the seven vials.
Kyovulaba abakutte amakondere omusanvu.
Those hold the seven trumpets.
Kyovulaba nti agambye nti ekiragiro kyamuweebwa.
That's why he said the command was given him.
N'alyoka ajja.
And he came.
Okuweereza gy'ali.
To serve to them.
Daniel esula eyomwenda n'olunyirwa biri musa
Daniel 9:23.
Bwasoka okwegayirira ekiragiro ne kifuluma. Nange nzize okukubuulira kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo otegeere biwayolesebwa.
So ebibye musanvu.
Those are the seven groups.
Era nga batumibwa okujja okuweereza abagenda osikira obulokozi.
They are sent to come serve those who inherit salvation.
Nga bwe tusoma mu Ibulaniya essuula eyo esooka.
Like we read in Hebrews 1.
Olunyiriri olw'ekkumi n'ekyalo pa 14.
Verse 13 to 14.
Ti ba malayika.
That the angels.
Yemeye gitumibwa.
They are spirit sent.
Nga bagenda okuweereza.
And they go to serve.
Nga bagenda osikira obulokozi.
Those who inherit salvation.
Era ba malayika bano.
And these angels,
baliwo okukkiriza ekigambo kya
Katonda. They are there to fulfill the word of God.
Nga mu Zaburi 13.
Like in Psalms 103.
19 to
22.
So singa ekkanisa tuddayo ku kigambo kya Katonda.
Church, we get back to the word of God.
Netunyikira mu kigambo kye.
And we think within his word.
Netutanula okusaba nga bwe tulagiddwa.
We begin to pray as we've been commanded.
Ba malayika Mukama abatuma.
Angels, God sends them.
Ne batuukiriza ekigambo kye.
And they fulfill his word.
Baweereza mu masekati gaffe.
And they serve within our midst.
Yes, yebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
So obufunze bwe twogeddwako ku ngeri enteekateeka y'ebibinja bino omusanvu bw'eri.
Now the summary of how we spoken the preparation of the seven groups.
Okakasa nti Katonda waffe si wa buvuyo.
To prove that our God is not of this order.
Katonda wa order.
He is the God of order.
Newankubadde nga Yerusalemu kuŋŋaaniro ddene ery'abamalayika.
Even though Jerusalem a great gathering of the angels.
Naye bali mu order.
But all are in order.
Baabateeka mu bibinja musanvu.
So we are put in the seven groups.
Era nga tugenda tandika okulaba ekibinja ekisooka mu bufunzi.
And we're going to briefly begin to see the first group.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Atulabe ekibinja ekisooka eky'abamalayika.
Let's see the first group of angels.
Ekikulembwa malayika Michael.
Led by angel Michael.
Okulwana entalo.
To fight warfare.
N'okukakasa. N'okunyweza ekigambo kya Katonda.
And to hold the word of God.
Ekibinja kya malayika ekisooka. Ekibinja kya malayika ekisooka.
The first group of angels.
Ekikulembera mu malayika Michael.
Which is led by angel Michael.
Kulwanaro.
To fight warfare.
N'okunyweza ekigambo kya Katonda.
And to strengthen the word of God.
Omuduumizi wa kino.
The commander of this group.
Ye malayika akutte ekkondere erisooka.
Is angel holding the first trumpet.
Ate malayika Michael.
And angel Michael.
Ye malayika akutte ekibya ekisooka.
Is the angel holding the first power.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Omuduumizi w'ekibinja kino.
The commander of this group.
Ye malayika akutte ekkondere erisooka.
Angel with the first trumpet.
Ate omukulembeze w'ekibinja kino.
And the leader of this group.
Malayika akutte ekibya ekisooka.
Angel holding the first power.
Malayika Michael.
Angel Michael.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Amen.
Twagala tubasomeko oko katono
bayibuli
yogera ku kibinja kino kya malayika
Michael
okubikulirwa essula y'ekkumi n'ebbiri onyola omusanvu paka olw'ekkumi ayogera bw'ati kuko
kubikulwa essula ey'ekkumi n'ebbiri n'olunyi lw'omusanvu ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo olunyi olw'omunaana ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Malayika Michael.
Angel Michael.
N'ekibinja kye ky'abamalayika.
And his group of angels.
Bali triyoni 2.5.
There are 25 trillions of them.
Baatabula okulwanisa ogusota Setaani.
Began to fight the serpent Satan.
So ekibinja kino.
Now this group.
Ekyabamalayika Michael.
Of angels Michael. So much is to fight in warfare. Even though to protect the word of God, general work to all the angels. According to Psalms 103, 19 to 22, angels who fulfill the word of God
must
listen to the voice of the word of God. But Angel Michael and his group, they are more into fighting warfare. When you read the prayer of warfare, after you have introduced yourself to the Father, the Son, and the Holy Spirit,
first
command the whole the first trumpet,
who
command Angel Michael, who holds the first bowel,
who
leads the army's groups of angels,
who
interview you in the prayer of warfare to pray, begin to push them in, fire and to hunt down the demons.
Yes, you have a
praise Jesus so much. When you read in Revelation 5, verses 11.
We're
going to get the number of angels we have to read here. And divide it four times. And you get the number of angels in the group of Michael.
Kubikura esula eyokutano nolinyirwa 11.
Revelation 5:11.
Nendaba nempulya edoozi yabamalaika abangi abetolodde entebe nebiramu n'abakadde. N'omwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi mu enkumi emirundi enkumi.
Yes, we have been
praising us so much. On the hell angels, those who remain in the city of God, Jerusalem of heaven. Revelation 5, verses 11, they make up 100 trillions.
Yes, we have been
praising Jesus so much. When you divide them by four, in the four groups of angels,
Other three groups
here show you their armies where they are. For there are others who walk within hell, and they are not in the city of Jerusalem. It is the angel in charge of the creations.
And
the one who creates the unknown army, the army which is unknown,
separate.
He joins up the killed, the whole living creatures, the 24 elders.
Yes,
praise Jesus so much. Number of angels in Revelation 5, verses 11, 100 trillions divided among four groups of angels. And each one gets 25 trillions. Now the armies of Angel Michael.
Yes,
praise Jesus so much.
That's
25 trillions of the angels to be able to fight warfare, to terrify and to haunt the demons.
Yes,
praise Jesus so much. Now when you pray, you are not in it alone. Armies of angels to be able to fight on your side, so that it can serve you. Bible speaks in Zachariah chapter 1, verses 18 and 21, and it speaks this. Zechariah 1 from verse 18.
Nenyimusa amaso gange n'entunula era laba amayemba ana olinyiro 19. Nengamba malaika yali ayogera nange nti agomaki nansiramu nti gano gemayembe agasasanya Yuda ne Isirayiri ne Yerusalemi.
Yes, you have
praise Jesus so much. They are fallen angels, those who are paying the form of the horn, those known as the demons, those who haunt the church. But God shows four craftsmen, angels in the four groups, they have headed on to fight with them. Let's hear.
Zekaria esula eyo esoka n'olinyirwa 20.
Zechariah 1 verse 20.
Mukama n'anjolesa abawezi bana olinyirwa 2 mu olumu. N'ekyogera nti abo bajja kukola ki? N'ayogera nti gano ge mayembe agasasaanya Yuda, omuntu n'okuyinza n'atayinza kuyimusa mutwe gwe. Naye bano bazze okugasagula. Okusuula amayembe g'amawanga agayimusizanga ejjembe lyabwe ku nsi ya Yuda okugisaasaanya.
Yesu yebazibwe nnyo.
Thank you so much.
Malaika Gabriel,
Angel Gabriel,
yannyonnyola ku kibinja ku malaika abo abazze okusagula.
Explain of the angels who had come to terrify.
Okunoonya n'okufefeta emizimu wonna we gibeera
gyekwesi.
So omu ku kibinja ekimu gye mukugaana entalo zino.
What are the good groups fighting this war?
Ekibinja kya malaika Michael.
The group of angel Michael.
Ekibinja ekisooka ekya bamalaika.
The first group of the angels.
Yes, he was with you.
Praise Jesus.
So, reka kuyimira mu ntalo ez'omwoyo we.
Do not stand in spiritual wars alone.
Ejeri ab'amalayika lino.
The armies of these angels.
Fly to obey me mu kibuga kya Katonda.
We spoke with them in the city of God.
Jerusalem ekyomu.
Jerusalem of heaven.
Byalaga twali tetumanyi bwenkana batya obulungi.
They showed that we didn't know how their number stands.
Era nga abamu bagamba Maiko.
And some of them are saying Maiko.
Nga balowooza ali omu bw'ati.
No angel. Maiko is a singled out angel.
Yes, he was
raised Jesus.
And tuli bangi tokulaba kubanga bali bakunganya mu sentro.
And they told me we are many, don't you see us?
Kubanga buli kibinja kyakungana nga kyafunanga olunaku lwe nalina okwogeranga nakyo mu lugendo lwe.
Group had a day I was to speak with them in the journey of heaven.
Bamaiko ne bakungana ng'ekibinja kyabwe kyonna bwe kiri.
Michael's gather, that's their entire group is.
Nga bangi.
And they are very many.
Wano tukulagako batono mu kifaananyi.
Let me show you a few of them in this image.
Yes, you have
praised Jesus so much.
Tuli bangi tokulaba ffenna bakuyita ba Michael.
We are many, don't you see us? We are all called Michael.
Abantu balowooza munondi omu naye tuli bangi azenkulembera mu bukulembeze.
I am just leading these many others.
Naye nga sibule n'omuduumizi waabwe w'alya.
Even their commander is right there.
Weekondere eriso
of the first trumpet.
Beetegefu okuyimirirawo ku lw'obulamu bwo.
We need to start for your life.
Singa osigala nga okkiriza mukama waffe Yesu,
if you remember believing the Lord Jesus,
mu bulokozi obw'amazima,
the rightful salvation,
era ng'oli mu Kristo,
and you are in the Christ,
n'ebigambo byo nga biri mu ggwe,
and his words are within you.
Kusena mu Daniyeli 12,
according to Daniel 12,
n'olisooka n'olwokubiri,
verses 1 and 2,
omwoyo omutukuvu ayogera bw'ati,
the Holy Spirit speaks this.
Daniyeli essuula ey'12 n'olunyi olusooka.
Daniel 12 from verses 1.
Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu bo.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Malaika Michael,
angel Michael,
n'ekibinja kye
and his group
beetegefu okuyimirirawo kanisa.
They are ready to stand on behalf of church.
Yeagamba nti singa okuyigiriza kuno kumala okuggwa,
say if these teachings we finish it,
nga tutandika okuyita ejjeri olijje liyambe kanisa,
and we begin to call that army come help church,
nabo nno bali ku standby,
they too are on standby,
balinze bulinzi,
they are awaiting.
Kanisa tutegedde kyenkana ki?
Church we understood to what extent,
era tusobola okuyita ejjeri abamalayika okutuyamba,
and can we call armies of angels to help us,
nga likulembeddwa mu mwoyo
omutukuvu, yes, they are led by the Holy Spirit,
naffe mu kaseera ke
with you at the same time,
atukulembeddwa mu mwoyo wa Mukama,
era led by the Spirit of God still,
mwoyo omutukuvu,
the Holy Spirit himself.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Singa kiba kikolebwa bwe
kiti, if it's done like that,
ejjeri nno lyetegefu okulwanira mu sayidi yaffe,
army is ready to fight on our side,
okutuukiriza ekigambo kya Katonda,
fulfill the word of God,
kyetuzze tutambuliramu ebbanga lyonna,
through all along.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Mu Daniyeli essuula ey'ekkumi,
in Daniel 10,
onyola 11 paka 2 mu
lumu, verse 19 to 21,
muleka Gabudyeri,
Angel Gabriel,
mu kibinja ekyokubiri kye tugenda okuddako,
the second group you're going to get on to cover,
abeera mulwanyi naye amanyi bulungi nti Michael be balungi mu kulwana.
It is a fighter, but he knows well that Michaels are the ones who are specialists in fighting.
Okulwanisa abaamasaza.
To fight principalities.
Bamalayika abaagwa.
Fallen angels.
Abamanyiddwa ng'emizi.
Was known as the demons.
Katusome.
Daniyeli essuula ya 10 olunyiro 19.
Daniel 10:19.
Nayogera nti gwe omusajja omwagalwa ennyo, totya, emirembe gibeere gy'oli, beera n'amaanyi, weewaawo beera n'amaanyi. Awo bwe yayogera nange ne mpeebwa amaanyi, ne njogera nti mukama wange ayogere kubanga ompadde amaanyi. Olunyi lwa 20. N'alyoka ayogera nti omanyi kye nvudde nkikya gy'oli, ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangira w'e Perusi, era bwe ndivaayo, laba, omulangira w'e Buyonaani alijja, Olinyo lwabiri mu olumu. Naye nakubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima. So si wali ali ku luyi lwange okulwanyisa abo. Wabula Mikayiri omulangira wammwe.
Yes, you are
so much.
Mareka Gabriel.
Angel Gabriel.
Daniel sura ya 10.
In Daniel chapter 10.
10 na meda paka
19 to 21.
Yeye ndiye
he explained and he said.
Ndiye yaliba atambuze ekigambo
cha Mungu. He was moving the word of God.
Yeye ndiye kuwa
even to fight the principality.
Na yeye agamba ati ali kuyo kulwanisa bwe Michael mulangira wa
the one on his side to fight both is Michael our priest.
Kugamba mwetu Michael alikusaidia.
Now Michael is on our side.
Nejiri ndiye ya malaika barwana na
entire armies of angels he fights with.
He
was fighting the dragon, the devil.
Revelation
12:7 and 10. Even in heaven, the normal battles. When I reached the city of God,
Jerusalem
of heaven,
why
we showed that the battles of 50 were then the BC. The fallen angels are the devils. They were always fighting with the holy angels. Ever since Eddie began,
after
the death and resurrection of the Lord Jesus, Satan and his fallen angels were chased from heaven. And the battles of angels in heaven finished. But it remained upon us. Told me we have no wars in heaven, we have nothing to do here. We want to fight for you.
For
we had Revelation 12. War unto them unto the earth, and they will sit there. For they are choosers gotten down there. And he knows he has a short time. Most of all, Revelation 12:17. He went to fight those holding of the commands of God. And the testimony of the Lord Jesus.
So
the armies of angels
are
not going to fight for in heaven, there are no battles. And the city is filled with peace. Now their weapons are hanging redundant. They are seated with them redundant. We can't fight you are not in the word of God. Where
what
you don't understand them, where do you even get them? Some of you play
if you are
intoxicated, we can't hear what you speak. You know, angels fulfill the word of God.
Fruit,
we pray within the word of God. We do those works.
Yes,
praise Jesus so much. The cruise of Angel Michael, they move on the white horses. They can have wings or not to have them. Revelation 6, verses 1 and 2. Revelation 6 from verse 1.
Nendawa omwana gwendiga bwe yabengula akabonero akomusanvu ko akamu. Nempulya ekimu kubiramu ebina nga kyogera n'eddoboozi ery'okumwatuka nti jangu. Nendaba era laba embalasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego naawe bwengule n'agenda agawangula era awangule.
Yes, you are
very praise Jesus so much.
Oh no, no. Malaika Michael,
this one Angel Michael,
Baba Tikitana Dengure,
they already crowned them.
Nobody not one of
and they were meant to conquer. There is no failure in their work. They have all traps which can trap the demons. Drop the fallen angel in every place. Walk with a sword to cut their chains.
Yes,
praise Jesus so much. Let them go to conquer and conquer. Yet they conquer on his behalf.
And
they fight for who? The Bible says in Romans 8
that
if God is on our side, who can be against us? We are more than conquerors.
So
half of these angels on our side,
we
hope to get more conquerors.
as
we conquer our more. That's why
Michael
said, go and conquer and bend on conquest. And they move on the white horses. Many times people interpret wrongly
these
angels in the book of Revelation. Revelation is 6. And others say that's the devil. Satan. Yet he was given a crown. Revelation 6:1-2. So the one on the white horse, he was given a crown with the trap on the conquer. How did God give this Satan to conquer? The explanation lacked there. Some people in understanding.
Yes,
praise Jesus.
So, this
first group of the angels, the group of angel Michael, those who fight warfare,
and
those who hold the word of God, commanded by commando of the first trumpet, and angel Michael himself holds the first power to be able to fight. But within all,
he
is going to be on our side to minister.
Yes, he is
going to raise Jesus so much.
To
be known, those on our side are many, than those within the world.
Yes, he is going to
raise Jesus so much.
Preparations
of their fightings are like this briefly. In this first group, Zechariah 6. Zechariah 6:1.
Amagali ana ngagava wakati wensozi ebiri. Nensozi nsozi za bikomo. Olinyoro kubiri. Kugali eliolubereberie kwaliko embalasi za lukunyo. Ne kugali eliokubiri kwaliko embalasi enzirugavu. Olinyoro kusatu. Ne kugali eliokusatu kwaliko embalasi enjeru. Ne kugali eliokuna kwaliko embalasi za chikusikusi ezitobesemu obwoya obweru.
Yes, we have
a Jesus.
Kugali eliokusatu
on the third wheel
mu order eri mu Zakaria sura yomoka.
The order in Zechariah 6.
Tulabieko embalasi enjeru.
We've seen the white horse.
Those
that once we've seen Revelation 6, verses 1-2. Those who move on the white horses, the
leather
armies of Angel Michael, we told you he's not one.
But
there are 25 trillion of them. All of them want to be on our side, to fight for the Church of Christ, the saints of God. You get to be more than conquerors. In the name of the Lord Jesus, Son of the living God. Look at Ezekiel 9. If Angel Michael moves,
we
find Gabriel to say, me too, I am going.
An
angel of fire to light up. All the seven groups want to be on our side. When they spoke of preparation of fighting for church,
say,
if you see one has moved, know that all the rest six are coming.
Yes, he was
praise Jesus, Jesus so much.
At some
let's read in Ezekiel 9.
Ezekiel esula ya mwenda noli yolisoka.
Ezekiel 9 from verse 1.
Aunayo kini la wakuru nedobozi dene umatuga ange. Ngayo kira tisembeza. Abakulira echibuga. Bulimuntu ngakute echokura nisache echizikiriza. Mumukono gwe. Ulinyoro kubili. Kale laba. Abasajia mukaga. Nebajia ngabafuruma. Mukubo eliyo mulyango ogwenguru ogwolekero mukika ogwakono buli muntu ngakutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe. N'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato.
Oyo wa musanvu tujja kumala mu kibinja
ekyo. We shall know him.
Bano musanvu abakulembeze
the seven leaders. among angels.
Ezekiel sura ya mwenda n'olunyiriri olw'okubiri.
Ezekiel 9 verses 2.
Ne bayingira ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto eky'ekikomo. Olunyiriri olw'okusatu. Awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnye okuva ku kerubi kwe kyali okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba. N'ayita omusajja eyambadde bafuta eyalina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Olunyiriri olw'okuna. Awo Mukama n'amugamba nti, genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikowe era abakabira emizizo gyonna egikolebwa wakati mu kyo.
So bwe tubeera eno nga tusaba, when we are down here praying,
era nga twenenya,
and we repenting,
malayika mu kibinja eky'omusanvu,
the angel in the seventh group,
ayitamu n'atandika okusiiringa abaana ba Katonda,
through and seals the children of God.
Kaakati bano abalala basigalawo bagenda mu ntalo n'okulwana.
Others remain going in wars and fighting.
Ebibinja ebirala omukaaga,
the other six group,
bisigala byo bikola.
They remain working.
Weyongereyo tuwulire.
Let's move on with here.
Zekaria,
Ezekiel,
Ezekiel esura ey'omwenda, Ezekiel esura ya mwenda n'olunyiriri, Ezekiel esura ya mwenda olunyiriri lwa kutaano.
Ezekiel 9 verse 5.
N'abalala n'abagamba nze nga mpulira nti mwe muyite mu kibuga nga muvaako ennyuma mufumite, eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa. Olunyiriri omukaaga. Mutire ddala omukadde n'omulenzi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi, naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero.
Yesu yamazibwa nnyo.
So
ekibinja kiri eky'abamalayika eky'omusanvu,
the other group of the seven group,
kisiringa abeenenyeza Katonda,
seals those who repent towards God,
ate bano ebibinja ebirala omukaaga,
now this other six group,
biyitamu nga birwana entalo,
they pass through fighting wars,
mu nsi eyo ey'omubiri,
in the physical world,
entalo ezibaawo ez'omubiri,
the battles which happen physical,
ezimu baziyingiriramu ddala,
some of them they get involved in them,
ate basinga nnyo okulwanagana n'abaamasaza,
and they fight much with the principalities,
bali bamalayika abaagwa,
those the fallen angels.
Okusinziira ku bye tusoma mu basoka ba peki okubiri,
I'm going to read in 2 Kings,
sura y'omukaaga,
chapter 6,
omulwe 15,
verse 15,
mpaka 20,
and 20,
ebiseera ebisinga abantu abayingira entalo,
many times people enter in warfare,
nga barogonga basamizi,
and they are wizards and they are sorcerers,
kubanga tebali ku lwa Katonda,
or they are not on the God's side,
wabeerawo bamalayika abaagwa bali ku side
yaabwe, they are fallen angels on their side,
era nga bali mu masekkati gaabwe,
and they are in their midst,
naye Yesu yagamba Gehazi,
but Elisha told Gehazi,
nti abali ku side yaffe bangi okusinga abali,
those on our side are many than the ones in the world,
era n'azibulwa amaaso,
and his eyes were opened,
n'alaba bamalayika ku side ye,
angels on their side.
Yesu yebazibwa nnyo. So ekyo ky'ekibinja ekisooka,
that is the first group,
eky'abamalayika Michael,
of the angels Michael,
abalwanyi b'entalo,
those who fight warfare,
kujja kudda okulaba ekibinja eky'okubiri,
we shall come back to the second group,
eky'abamalayika abatukuvu,
of the holy angels,
ekikulamu malayika Gabriyeli,
led by angel Gabriel,
okulwana entalo,
to fight wars,
okusingira ddala okuwonya ekigambo kya Katonda,
mostly to spread the word of God.
Mukama akuwe omukisa,
may God bless you,
yebale kujja,
thank you for coming.